yote kapteni shulu mwamba mwamba geuchuma nondo siri waya. Na kugaliana na producer Kenny, we manage maneno mtumbaya. Yamani, nipe tena na ili dundo 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 na ili dundo we masera na ili dundo 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 na ili dundo we majita na ili dundo 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 we wana kuna ili dundo we wana kuna ili dundo 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 wana kuna ili dundo
oho dundo kama ili liliona gawapi. Na kama uliliona liliuzwa shingapi. Dundo kavababu mjuku karithi. Dundo mkataba yani alifilisi.
Alo we, alo tena. Mbasi dundo langu mwenye we shulomika nunulia baba. Dundo langu mwenye we shulomika nunulia baba. Amelifa mgiambo paka afisa usalama. Wale wanavaa Gucci wana lakini kiko wapi. Na mimi na dundo langu mbado natamba mitani. Na tena nikilifa naonekana kama kilume. Na kwani nibuku yelo nimesagula miku wakalume. Nikiingia klabu mina kama tapaka wachumba. Mama tena wajui nimesagula miku wenye mitumba. Mama usiku wanakuja wachawi na vigyagula. Na tena walirogi wanadata na bongera ntula. Na ili dundo 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 na ili dundo we masera na ili dundo 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 na ili dundo we majita na ili dundo 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 we wanaku na ili dundo we wanaku na ili dundo 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 wanaku na ili dundo
dundo na fama sela mabalia linga simabisho rolo analishobokea wanalita jeje. Wanalivalia milege. Imekuwa kasheshe. Wanavaa hadi wabeba zege. Oya wanangu dundo ilo. La Sholo Mwamba dundo ilo. La DJ Tito dundo ilo. La producer Kenny dundo ilo. La Izemani dundo ilo. Dundo watondo dundo ilo.
Atari 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 atari. Watoto wa Lodi, wanangu wa Morogoro, watoto wa Vibandani Top Plaza, wanangu wa B.O.B, watoto wa Mwanzo Mwisho, Kijiwe Jua area, watoto wa Tabata Sapara area. Wewe nipe tena umo umo. Wanasami ni gongo kuliko ni bia. Leo nafadu uto na wakanyagia. Umo umo wabage uweka tena. Wanasami ni gongo kuliko ni bia. Leo nafadu uto na wabasi. Wafunule tena, wafunule pale. Wafunule paja wanangu wapate kuona. Wafunule pale, wafunule paja. Wafunule tena wanangu wapate kuona. Basi toa, ntoa, ntoa mama toa. Basi tena Saula mama Saula. Bado tena Saula. Umo tena Saula. Oi mama Saula. Basi tena alo we. Alo tena. Chazi ilari mapesa. Msalimie Lionzi mzuri. Wanangu wa Mwananyamala, watoto wa Mashasha, watoto wa Vegasi, wanangu wa Migo Udi, Migo Migo, matajiri wa Kariakoo, tajiri Kipingu. Nipe tena weka basi tena alo we. Alo tena wakumita producer Kenny, Kenny baba chapa baria.